phansi benangiphantola ngizophinda ngivuke noma ungangithatha ungibekele phansi benangiphantola ngizophinda ngivuke isikhathi sami manje to shine ngoba mister you can look down.